singa siro
zigido
nebiri esingem
zigido
nobo cha mulunjom
zigido
wangulu talo rum
zigido
connectinga connectinge
tonda gazi kisa
connectinga connectinge
ino byokola bya zigido
connectinga connectinge
tonda gazi kisa
connectinga connectinge
ino byokola bya
yaga manye katonda bwakuwa akuwera werere nawe bwobofunye chochogaba kabira werere timu wakayenkola maso wenzi jondaba emikoni ngalonkuba kuwe yagala omerefu ndio malopote serugando olimba ekibatu ekimu tekikuba mu ngalo ebyo byokola bya zigido connectinga connectinge
tonda gazi kisa
Bagan